Genie X double six.
True way. Linabana lina taiti, sijawahi pata penzi laivi. Hii kitu kutoka siyo raisi, ata kuzama pia siyo raisi. Nahisi nimekolea sana, kulivi siyo kawaida. Mana we ujiajia mwenye, umeniteka umeniba. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Hata inipa burudani hivi. Oh baby, hani, nasikia baridi mimi. Oh baby, nasikia baridi mimi. Oh baby, hani, nasikia baridi mimi. Oh baby, hani, nasikia baridi mimi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Napo nilipo nipo kileleni, kama Kilimanjaro. Napenda unavyonipa vitu laini, nachizika na ulio nayo. Baby kuwa nawe nasikia raha, kukubata nasikia raha. Sio najua unavyonikuna, usiniache nitakesha ba. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Hata inipa burudani hivi. Oh baby, hani, nasikia baridi mimi. Oh baby, hani, nasikia baridi mimi. Oh baby, oh.